Enjubegenze Enzikize kwata Mubange liensi Buli nsolo yona Ela ninyonyi Byonna biwumula Byeba kutulo Ayi mukama wange Ontunulire Kakano nkusaba Ompe chisacho Ebyo nono byange Binkwase nsonyi Naye olwe chisacho Tongo baoli Kukaba kwange sabyo kuulire Nokusaba kwange okukirize Okomyewo esanyu ery'obulokozi Mu bulamu bwange gulumizibwa Kotulo Mochiro chino Bamala yekabo Bache bankume Ate webo nacha Ngerango loko se Mere muma soko Omulongo fu Bwene bakotulo Mochiro chino Bamala yekabo Bachevankume Ngangolo kose Mele muma soko Kweya zukira Savira baluate Nebana mwandu Oba womotima Oku kwesiga Savira baluate Abari mutwaliro ne waka Oba womotima Ogu kusubila Savira balwate Abari na kansa Oba womotima Nebya makelo Savira balwate Abari na sirimu nebirwate Oba we amanyi Oba sumulule Savira baganda bange Abali mukomera Okole bya makero Oba sumulule Okukaba kwange Okuulire